zo mukwano zisumulula Ebyali byamasanyu ndaba biwunyirira Ekikopo ky'obutwa kyawantabulira Nanywaku sakutuka Mungu yampanirira Akuwagala yenza tudde kwolabako Abali ewala ebirowoozo babikujjako Kyaliwo omubiri gwange n'omwoyo Ye gwe tomba wala awasiriwa ntakulewo Nyweza, nyweza Kwata zisumulula Nyweza, nyweza Nyweza, nyweza Kwata zisumulula Nyweza, nyweza Nyweza tezisumulula Tochikolo mutima noyuza yuza Sasiro yokonja gali za kubalicha Ngo mutima wanju za yuza Tochikola tulemo kuswara Kubamu lafu twali basomesa Kwa gala era cheraga Banji baikite kufu kwa gala Alinomu kwa nogo jendi Forgetting you ain't easy Sasira toda wori Biona biendi kwe biori Nyweza, nyweza Kwata zisumulula Nyweza, nyweza Nyweza, nyweza Kwata zisumulula Nyweza, nyweza Kwata zomu kwano zisumulula Ebyali byamasanyu ndaba biwunyirira Alina mukwano gwe ndi Forgetting you ain't easy Nsasira toda woli Byonna byendi gwe byoli Nyweza, nyweza Kwata zisumulula Nyweza, nyweza Nyweza, nyweza Kwata zisumulula Nyweza, nyweza